bandiraaɓe fulɓe ko min salminta on jooni o song mo kam pebimi wadde mboɗo yiɗi o song no ɗum woni sa andi ko mbatta ko ina moƴƴi so waɗi mbala ɗum tan yimɓe mbelto hen
Oh, mandali, oh, mandalsan.